say party. Just you know, it's a reggae
wakho khadebe
unqono wami into kuba amandla endiwafumanayo ekuphileni nasekuhlaleni
eke
kubantu bonke kuzo zonke izinto ezithi ziveze emehlweni am
eke
ndifumane umculo onothi uphilise abantu ngandlela zonke
khadebe kuhlwile
yilonto
khadebe ndiyabulela
hayi sikhoma
Mama mandi kuza tokuthwa khadebe ayisho igqiba
yinto
no ndiyabulela nkosi man khadebe usale kahle
ba yilonto
bye bye.